cool boy.
Big dreams.
La la la. Yeah. Anirusha mtima wangu kichali chali darling, nikampa na jina kati sikae na embali, kauwasha kazima, kaniacha mitaba nisijui katetema. Ama pozi tu na kujidaia, itatulia na wewe, wengine samahani, wakushajifia sina hali hoi na tamani, dakika chache na wewe my honey. Pendo langu kwako uzitora tilitani, nipe kidogo, nipe kidogo, nipe kidogo, nipe kidogo. Kakufunza na Mola nae kakujalia, nisha kwama,
nishike nigani nisitoke,
mana donda langu ya nini nilizibie pua, tizama
wanitasaya nidodoke mate.
Nitatulia na wewe, wengine samahani, wakusha jifia sina hali hoi na tamani, dakika chache na wewe my honey. Pendo langu kwako uzitora tilitani, nipe kidogo, nipe kidogo, nipe kidogo, nipe kidogo. Anirusha mtima wangu kichali chali darling, nikampa na jina kati sikae na embali, kauwasha kazima, kaniacha mitabani sijui katetema. Ama pozi tu na kujidaia, nipe kidogo, nipe kidogo, nipe kidogo.